ki Haiti Kawanatanga I ho mai he moni hei mahi tīnei momo mahi. And he wāhi tino pōhara mātou o te tai tukirai, no reira, hei he tīnei pūtia, ore kau he pūtia. Tuarua, he tino kore take, e kore e pai, te wai, ngā wai I roto o tai tukirai, ngā wai inu. No reira, kau, mā te kaunihira e whakaarohia me pēhea kia whakapai te kauno te wai,